Boogie Genji.
Zimenyanya nimepandisia sigla, lukudiriba nimepiga madikla, begega nimekwaria ni ya kibla, top shota kuwa wacha kwa madila.
Mwok dogo jukwa chomni wazing, tumeria umadibi, tuko yolo na mating, tuko full degree, utakula makidi, itabaki umeti, idha inengini. Trrr. Mwok dogo jukwa chomni wazing, tumeria umadibi, tuko yolo na mating, tuko full degree, utakula makidi, itabaki umeti, ukijaribu MG. Tunazidi zidi hard, street imekuwa dimanga za kijihad. Tuko yard MG, tupate tukiziban. Vitu tumezunda kwa kinena ni mashang. Time ya Bakofield maga imemokre. This MG uwezi digi shokne. Na marima tulibakisha mashoste. Tumedunga maoriji njima mboste. MG kila zinga na gadget. Top shota juicy jai miss target. Leto fala tutakuzunda kwa gundu. Mbuku rieba mazishi bungu. Wakibanja za kifala wataganda. Na watris na kivitu na washanda. Na wachi ambaru limu ina maganda. Na nyambisha za kupatch ni kikacha. Mwok dogo jukwa chomni wazing, tumeria umadibi, tuko yolo na mating, tuko full degree, utakula makidi, itabaki umeti, idha inengini. Trrr. Mwok dogo jukwa chomni wazing, tumeria umadibi, tuko yolo na mating, tuko full degree, utakula makidi, itabaki umeti, ukijaribu MG.
Holy fruit ni sharia ubado peace. Kani batting ya weri sezi miss. Nile de wanajikuna maushuru. Snadi tima idhani ya nduru. Njima bazenga wa wale wapienga. Sindo makuenga na tunawatepa. Kwenye presha kuwacha na imani tu. Shell shack tukizama tu. Mboka yangu weva itu mdiu. Siaka mbaya nika kuna pigwa riu. Hii design tunakam na islam. Tuli jam tukazia kufika shang.
Mwok dogo jukwa chomni wazing, tumeria umadibi, tuko yolo na mating, tuko full degree, utakula makidi, itabaki umeti, idha inengini. Trrr. Mwok dogo jukwa chomni wazing, tumeria umadibi, tuko yolo na mating, tuko full degree, utakula makidi, itabaki umeti, ukijaribu MG.
MG down juu ni mambatko, militant na wa strike Afghan. Saruku mind farmer kuwa nasho. Rima sezi boss bila Taurus. Nikivuta yezi pulo bila dibla. Sikro kwa mashangi yezi kuara. Mokalize mutu chwezi yezi zunda. Uzre magutoni ulipa. Wanabaki walidhani ni raisi. Governor atubanji marabwegze. Mwok sana utalinki na mbegega. Nikiriet kuwa kanga kuwa shona.
Mwok dogo jukwa chomni wazing, tumeria umadibi, tuko yolo na mating, tuko full degree, utakula makidi, itabaki umeti, idha inengini. Trrr. Mwok dogo jukwa chomni wazing, tumeria umadibi, tuko yolo na mating, tuko full degree, utakula makidi, itabaki umeti, ukijaribu MG.